Ayo yo.
Here's another one. Here's another one.
Mi nyama 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 nyama. Ayo yo yo.
Touch touch touch.
Udhaifu wangu ke 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 ke. Unale che 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 che. Manifalia laini. Baby chonda yomba na moyo kangu koko koko. Unale tu 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 tu. Manifalia kimi. Baby chonda yomba nini Mweza kondosha kufanya kanyaka
nyaka, nyaka.
Sini shalowa mafuta chapa chapa Aya. Wembele minyuma kama bata bata,
bata, bata.
Sini shalowa mafuta chapa chapa Tisa, kusura katisa Kazuri kamwendo katetisa Minyama inani
Mafuta nshaipaka Ilivyo nona inawaka sawaka Ni ya kuchoma
Ya kuko ya bata
Manambuzi kagoma na kamba kaikata
Na
kitaka na mavumba tapata
Sala
mjengi ya na nyumba tapata
Apa.
Nisijari ya we mtumba matasa Chumba nshampata Kayumba umewasa Akitembea kama takika nyaka Akiungea kama ndona liyaka Akinipea ukonkona mwagaka Ili nyama tena ni marizaka Na kutoka jumpaka chini
Amesima
Na honga tatake nini
Siombe
Unapendaga minyama
nyama 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 nyama
minyama nyama nyama
minyama nyama nyama
nipe nyama kwa nyama
nyama nyama nyama nyama minyama nyama nyama minyama nyama nyama
oh nyama kwa nyama
Five now.